touch, touch, touch. Here's another one. Here's another one.
Ulisha nikosea nimekusame, nachotaka maisha ya endele. Longo longo za mtaa usipendele, masnichi wapo wengi wapoteze. Leo temu ya bata, hakuna muda wa kumi za kichwa. Maisha ni pesa, zitumie ile lo inataka. Kula gambe na muziki safi, wambea wote watoweni lesi. Huni muda wa mafisi fisi, tukata kino wezungusha kati. Ongeza bili na mtaka shishi, wanoko wa mitaa ya kati. Potezeni muda situ na jina fasi. Maisha kubeti na simba, unabuku na waza mandinga. Stale inapunguza ujinga, squeeze ndugu na ndoa mnafunga.
Mama Linda pima weleta,
tatu megambe.
Watoto wazuri wa shafika,
tatu megambe.
Kota liko koto asikose,
tatu megambe.
Hey, koko liko koko asikose. Watoto wazuri washafika,
tatu nyegambe.
Kazini yamejaa majungu, piga gambe punguza machungu. Na maswiti baby ya kizungu zungu, apa furura atupigi fungu. La ya pesa itumie ndugu, wazungusha ba ba wachawi waroge mita. Hapa pombe nyama, shika magoti katika atu sana. Na enjoy na viuno Shakila, kila kitu safi of course na era. DJ, repeat wimbo, time dio hii ya kufanya mambo. Okay, mziki ni dawa moyo, mindo doctor shika. Na shika madem na kungata, japokuwa kibogoyo. Hapa pesa to issue kabisa, wote shake bamba na bega tikisa. Hapa pesa to issue kabisa, wote shake bamba na bega tikisa.
Mama Linda pima weleta,
tatu megambe.
Watoto wazuri washafika,
tatu megambe.
Koto liko koko asikose,
tatu megambe.
Hey, koko liko koko asikose,
tatu megambe.
Hey, Mama Linda pima weleta,
tatu megambe.
Watoto wazuri washafika,
tatu megambe.
Apaka boy mani anta kilo boy bebe, niko na touch.
Touch, touch.
Nangurukuru in the house. Yeah.